imiladoo isbedela waliba lan sababee dhibaato ku koytay aadanaha inkastoo jiran haano rabaani ee haan aadanaha lan sababayo waliba kumid aha guyowka geedo warshado hawada ka dhiyaayaan qiiqa sunta kiimikada ee la ka dugo dhulka iyo arrimo kale badan markii la roogo soomaaliya dadka badanaa waliba isbedelka imilada ka kooyoy oo aan aragayna haano aadi ee digniino libiyo badanaa si dhab ah mayangaado taasoo sabab aan ee fahan laanta ku jarta dadka la siiyo digniino hore ee joogtada antiya dhibaatadan dhina wayba badbaadin aan nagada kortee malaayiin qof haddii sada dhabtee langaadada Saadaq Subir Xasan oo wasaaradda deegaanka isbeddelka imalada koonfur galbeed aan qaabilsan arimo technicalka iyo wayba uu sheegay in uu bulshada deersiin digniino hore
ee walan suubiyana assessment la sameeyay team waagala wasaaradda team madrasa ee bulshadi IDB di ilaahay iyo host community la arayeen yaani ya walan suubiyay awareness la suubiyay si aan in ku guuraan mas aan ku gaashaamadan yaani isbeddelkan imalada gaar ahaan isbeddel imalada dadkan uma ka saayaan laakiin wali la aray inta badan ee meelo walla ee masmeela tuuga ya ku guuro yaani ku dheerada meel bi mareen ee ku guuro leey saas dartay markan si yaani lan suubi aliya warning lan suubiyo yaani sidii lan ku gaasha madal haya yaani ee fatahadada soo kala
xogta la ku helo saadaala imalada iyo xilli roobaadka dirta la ka guda jir waliba tilmaamasay in roob ka yaraado mayta xogta arintunka ka eedan wasaaradda deegaanka isbeddelka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo la wadaagayaan dadweynaha
ee xogta uu bulshada wadaagadaan ee waliba waa kulay fatahada dhiyaas hoob la era wali la fadaayeen bulshada fuujignaada awaaro horta hoob la era isbeddel cimilo hoob la era wali buu floating lame dadad lame yani wali hagaas isbeddel cimilo horta wali aha horta maareen wali buu masibo rabani eh markan tii hadda fatahada oo kale iyo adana drought markii la era ku hadalaw mas yani abaarta markii la ku hadalaw wali buu dadka horta ma doono wali buu abaaro ku sheegadaan de magaje madoono wali buu sheegadaa inay fatahad markan soo yaani fatahadaasna lun ku baaqada oo lun ku badbaada abaartaasna lun ku badbaada yaani inta badan wali suubiyana wala arow deforestation ama reforestation wala arow ya suubiyana yaani wali ku wada ha intii dhir badan beer
dhinaga kala qabeer ka taqsusay arimo deegaanka iyo wali buu sa qeexay ahmiyada ku weyn ayayta in digniino hore libiye
mayna bulshada faa'iideysa early warning system in iyo ogaadaan waxyaalaha ka socda before 2 weeks ama 1 month al bil kor ama lama bil kor in ogaadaan ka wajahan walaa tabeel naqtoy ama roob nabado oo macna falaadis wadado oo macna biyax fatahad ee wadada naqtoy ama duufaan kale dheeri oo ilin isku naqdeena macna caalamka dal ku awaadahay oo yoona roob badan hadii oo jeer sheegay oo tabeel la socdaana wal burburiyo kor marka hadii wax soo saar hooseeyo normalkii oo dadka ka saayan may ban meelas ku qase in macna abaar filo in naqad markaas aan daraantay il wananka may ba hadii oo jeer dadka ku digay waxyaalaha dhibaatooyinka ka soo sada fatahada abaaro ay xanaftis oo macna beero ka wajahan
digniino iyo wacgelinta joogtada wali bay u yana furaaga la ka yaraayo kora saameynta isbeddelka imalada ku dhaladaasa iyo ficilada aadanaha